Tumejipata
bwana, losi sana. Nimetoka kudeti na Zuchu yule demu ulawama. Nimejipata bwana, losi sana. Nimetoka kudeti na Zuchu yule demu ulawama. Nimepata pesa wacha nikatumie, kama na kukera jirani mvumirie. Nimepata pesa wacha nikatumie, kama ta kukera jirani mvumirie.
Mbona kote niko mimi, nimependeza siya mimi. Ninavongara kama jini, nitakijuu mpaka chini, mpaka chini.
Tumejipata.
Ngoja nijipongeze kidogo, haikuwa rahisi leo naitwa kigogo. Ngoja nijipongeze kidogo, haikuwa rahisi leo naitwa kigogo.
Mademo na nita in some boy, napendo paka na matomboy. Physically uwa sito boy, video is in like star boy. Was boy, sizo goi, kwenye bata ndio huntoy. Money talks mimi siongei, wambi wana naita jitawa. Pesa maua garden flower, respect money power. Mpaka wansuse na uza madawa.
Squeezy si ulizi bay, na kesha anyway. Thomas aki zosta bay, wanangu wabu enjoy. Masikini nimepata, wacha yariye mbwata. Mbro nitesa mtaji utawu.
Baresa minicheki, eti ni mkopeshe buku. Pesa zizoeleki, kukopeshana ni marufuku.
Manji nae kanicheki, kataka ni mkope buku. Pesa zizoeleki, kukopeshana ni marufuku.
Tumejipata.
Kuna kulala leo nikakese wapi, nimeshachoka ufukala. Dull fashion, Kimbos, Kimbos. Manager mama, yeah.